Allow me to reintroduce myself. My name is
DJ Shinsky.
DJ Shinsky. Shinsky.
Shinsky. Mr. Vibes on Vibes.
DJ Shinsky.
Hello. Kam gapi satu na ku like me kuma kweni tatu digida gidinya siaga gwadu una bend pose alafu na raru piga 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 statu inua mkono alafu cheza na mgu piga 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 statu na ku like me kuma kama tatu
simama kete piga one leg tingiza kichwa ni kazi meshika kweve kiss pop kianguka nayo twende hapa ni ku dance ku banju kama daily. Sipige makofi utachoka mikono itoma na utamiss nyingi. Sipige makofi utachoka mikono itoma na utamiss nyingi. Uno uno, bailando, umlando. Uno uno, bailando, umlando. Piga, piga, piga statue. Inua mkono alafu cheza na mguu. Piga.
Goma na unikali unafanya ninu kika. Wabaki wa metu sitwa kitu choma mavela. Kutini kesha toka seta baki wa mehema. Na timi mindo kadere saita baki mehepa. Na si cheki Nubaisha kibambo unajarudi ya selekta. Lota shika sana juma bebe wa mebeba. Moja mbili tatu cheki DJ shatu beba. Pulo pulo selekta, pulo pulo selekta. Nubaisha kibambo unajarudi ya selekta. Lota shika sana juma bebe wa mebeba. Moja mbili tatu cheki DJ shatu beba. Pull up selector, pull up selector.
Piga, piga, piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statue. Na kulike mekuma kama tatu. Na kulike mekuma kama tatu. Kulike mekuma kama tatu. Na 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 kulike mekuma.
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hips, six sexy kiwa bam bam. Anpenda hii, anpenda that slow but ende chop chop. Anpenda hii, anpenda that slow but ende chop chop.
Ay, kutate, ay, ina dudeja, ay. Nina gana mwa, anamba na la, ay, ay, kutate, ay, ina dudeja, ay, ay, nina gana mwa, anamba na la.
Cheki, cheki, mina we, ha, tunadu the math, eh, surrender, take over, joe, angusha mabitha, eh, baby, si ubendova, kwanza venye inafa, siya tinachocha, mina penda hikifa, ukidigida, digida, pale tu kwenye machuwa, mina sikia, sikia, ni kama ni komandom, sahii ni kozon, mamizinga ni za chrome, manzi unanibamba mahali, nitachukua loan, na kulamba tu pahali, pale sehemu flani, yani, na utamwaga misi jui, Johnny majigani, nikimaliza, utasema, Johnny nani daddy, Harry Craze, ule boyo machine nani.
Anpenda, penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hits, six, sexy, kiwa bam bam, anpenda hii, anpenda that, slow but yende chop chop, anpenda hii, anpenda that slow but in the chop.
Ay, ay, kutate, ay, ina dudeja, ay, ay, nina gana mwa, anamba na la. Ay, ay, kutate, ay, ina dudeja, ay, ay, nina gana mwa, anamba na la.
Zimenishika ya mali mefika zimenishika zimenishika ya zimenishika 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 ya niki zimenishika ya zimenishika 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 ya mali mefika zimenishika zimenishika ya zimenishika 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 ya niki zimenishika ya zimenishika ya.
Yeah, yeah, yeah. When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on day, yeah, that's what they prefer. Set it, pick up. Set it, pick up. When me set it, you have it, pick up. So when me set it, you have it, pick up. Sim, sima, who got the keys to me bima? Kiskia Kim Jong Kol to na join kuririma. Female Benzema, got them na go ina. Reproduction to naifanya backseat ya kaldina. Bad girl didi, bad girl kariri. Nipate excuse de nikiwa wombor tiris. Rosa nyoro, fika fiti. Siku zombo tote tunawashombor.
Man, me a look where you there. Your girlfriend know me better than them.
money me, I look where you're there. Me cast problems everywhere, me I got stairs.
When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it, pick up. So when me set it, you have it, pick up.
Nigeye ni chape chape, chape chape ni setie ni shande shande, shande shande, ha. Goja mapikin, waka lale, angoka nayo, tuende down, niche down kwa carpet. Bad girl kariri, anafanya na kamesa. Only fan, mindo record ingiza vigesa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyanyanga bila chesa. Number uno mine mzinga na ningam. Nikikama tupotezi ida. Number uno mine mzinga na ningam. Nikikama tupotezi ida.
When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer.
Now this one is designed for 18 and over, over, say 18 and over, over, yeah. Hey, girl, won't you go home to your mama, go home to your papa, you're too young to be my lover.
Mikono juu ni kama hujui kudance. Ah, toa kofia na mkono kulia pa. Panguza kihara bas, notoe kijasho. Moonlight love kwa jua na mpango wa kando. Ndo, ndo, ndo kisenda maithana madhano.
Hey, mami ondoko, mami sipoko. Kakuna njoti, tunachana na popcorn. Ongeza flow na dojo, tumedonjo. Alisema ni first time, but yo ni uongo. Ziki enyeji, huyo dem ni mwitu. See through, niliacha chuo ni pedi bitu. Dani ya msitu iko na jitu, please tu nimemada hariwa shukitu.
Mamiyo, mio, 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 ndoko. Mamiyo, 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 ndoko. Mamiyo, mio, 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 ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto. Mamiyo, mio, 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 ndoko. Mamiyo, 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 ndoko. Mamiyo, mio, 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 ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto.
Nyache nyashi pite boss kwani mini nugu. Sikose nguvu baby girl, mi ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunye supu. Shake that thing, hadi upido marufuku. Kaende karende, kifo cha mende. Unaninyonya kama maembe na tembe. Game bugu vitu zetu usiseme. Wacha wabaki wakidhani kuna venye. Peleka juu, peleka chini. Usiogope kuu, rarua mini. Ikishika sana, toa ulini. Zako zikipanda, chaza na nani.
Talking to my mama, baby. Checking the cocker. and them go crazy. I get a good check and a mini. Neza, ah, no go go seku a mini. You say you wanna bam bam with me. You say you wanna chop my money. You say you wanna call me daddy. Oh. I can be a sugar daddy, mama. I can put you on top. Put you in a song. Yeah. Baby, chop and chop, don't stop. Cause you're the sauce on top.
Extra pressure, baby, when you wine and boss. You're killing the boy,
of course.
You're killing the boy,
of course.
You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you wine and boss. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy.
Another day, another crisis. Keyboard warriors still typing. In the lava, sick who hears it, spend it fighting. Now my hater, how I was into a timing. Not how I can need a guidee. I know my baby will be by me. Now I can't set you for IG. Now I want to hear you on the silence. Niko Shere, me na vibe. Nanyi munani analyze. Who I wonder why? Me, I'm just trying to catch a wine. We shukulika na your life. Niko Shere, me na vibe. Nanyi munani analyze. Who I wonder why? I'm just trying to catch a wine. We shukulika na your life. Check his angles in my night. You disrespect my lover.
Say my number, my guy.
Tonight I don't want no drama.
Say my number, my guy.
Chaper don dinero na hero kasianda.
Say my number, my guy.
Leo ni party hadi mchana.
Say my number, my guy.
Sherehe na piganga na kikosi. Kwa mfuko pesa haikosi. Mademu wananitanga kiongozi. Vile mimi hutesanga Nairobi. Sele, sele, zimeripoti. Chini, chini tuko kwa magoti. Aki wewe, wewe psi nirekodi. Kesho nipate mesha niposti. Niko Shere, mina vibe. Nanyi munani analyze. Who I wonder why? Me, I'm just trying to catch a wine. We shukulika na your life. Niko Shere, mina vibe. Nanyi munani analyze. Ooh, I wonder why, I'm just trying to catch a wine. When shukulika na your life. Check his angles in my eyes. Don't you disrespect my lover.
Say my number, my guy.
Tonight I don't want no drama.
Say my number, my guy.
Chaper dongingeo anahero kasianda.
Say my number, my guy.
Leo ni party hadi mchana.
Say my number, my guy.
Bulu bulu hatoti chamakum. Hatoti nyela nyela. Hatoti ukizungusha. Naishi wana hewa. Hatoti chamefum. Hatoti nyela nyela. Hatoti ukitingisha. Naishi wana hewa.
Maneno nyako moro kai nyinge nga hatoti. Tobendo nyalo miel ongoma nyinge nga hatoti. Tobeo nyalo miel koda nyinge nga hatoti. Hatoti sudika imo ni miel koda.
Sandore, ya wajangolo ero koro tagore. Hela ni vendo medore, kiringi sayi wezi baby temane. Imit kanguru, imitna, hatoti wani maliza. Nakala chafu nandika, andiko ninya kaisha.
Ramba nyasezi kudanganya nyama mabia teri usenge. Omita wera kimbolo bukane nubia tingi nyingege.
Tonight,
yeah. Oh, baby, I'm feeling good, baby. Don't know if you feel it too, baby. Should make with the move, baby. Talk on me, love, for this. You make room, baby. How you gonna say I don't miss you, baby? Should make with the move, baby.
Mm-hmm. Oh, cause it in my car. Come a lot of my neighbors on my car. And I will use a rubber, no nylon. Then I fly you back to Niger by dawn.
Hey, oh, oh.
shuku no. Me and the for you and all along go. I can rip you come out for night long. I don't book apartment for night call.
Waiting me up be tonight. My day and key tonight. Make a play with your piece tonight. Now me and you tonight. I'm so angry tonight. Make me happy tonight. If you smoke a key tonight, then I'm gonna give you back key tonight.
Oh, baby, I'm feeling good, baby. I know if you feel it too, baby. She make me the move, baby. You're coming on for them. No me do, baby. I ain't gonna say I don't miss you, baby. She make me the move, baby.
Can't seem to take my eyes off of you. Especially your bite and move. The way you hold that thing, me wanna hold that thing. Baby, let me take a look. Oh Lord, you want all the girls in the whole world. I know what I'm doing is so wrong. Cause since no man can focus, we definitely don't give a fuck. She said, she know me got a girlfriend. What? What if I? What if I? What if I? What if I do? She said, she know me got a woman on me bed. What if I? What if I? Oh Lord, what if I? What if I do?
My hands, your waist. My heart, away kuna, ni kuna, kuna, ni kuna, kuna. My lips, your lips, they touch, ni kisuna, ni kuna, kuna, ni kuna, kuna,
kuna. Kipe ni kupe, come to the dance floor, babe. Leo tuna fessa, fe banga, ama tuta do it your way. Yeah, wacha ni puse, pusi ni hogo, babe. Make you show it.
Chukua madam so anguka nao itabaki mefilo na vibe anguka nao koko single for now hey, mdagi sinteja patikani hadi late night saa sita ndo tani wai nikupini location alkofana na hii sukate call niko chomba ya G mina juwa utakuwa irizo ririzo acha ni kushow konza form ya didon nisha shika mpua na tuende chini kwa chini akiwa adi na mini say tunasikiza Shin City tuna feel free take a video na upost pale NGC jina ni Cantel kurapsi ni talent G anguka nao. Anguka now, check it. Anguka now, turn it down low now. Stand up to your feet, mikono juu alafu click. Uliza pesa alafu, one leg. Anguka now, one leg. Anguka now. Anguka now. Anguka now. Anguka now.
Anguka nayo kama uko na new cut anguka nayo kuna party na magwash anguka nayo round 2 kwa hii bash anguka nayo ati anguka nayo ati anguka nayo anguka nayo anguka nayo ati
shaky ready the remix
anguka nayo
abambika abambika na ingoma noma hako sababu tunaanza tutakoma na hii remix tumesasafisha ni ya kuwakilisha na imetoka bombshell bombshell abambika abambika na ingoma noma hako sababu tunaanza tutakoma na hii remix tumesasafisha ni ya kuwakilisha na imetoka bombshell bombshell
oh zambe
beginner
oh zambe
beginner
oh zambe
beginner
oh za oh za oh
Oza, 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 Oza,
Ozambe
Sifulai, ya mbozi ya kuhe marira Ozambe vizibu vyo vye marira Me mbozi zeka vya Mbozi zeka vya Me ajiweye soza Ajiweye soza Shifula, wena msanze nga kirira Nga kutefene kwa sike miula
Ozambe
Begina
Ozambe
Bambigina
Ozambe
Kile siku ya kukubali mimi chita Meamkia suku na kindukulu na shuku mausiku Kama kawa ni maform zitajipa Sema wapi kuna shika kasavera ama piva Nega piga zangu timba na nisunde shada shida Nikifika saki mtu anambili tembe jaba Niko na ubad na ugeto babi na nitatiza Neza sema zimpaka zimpaka zi Yo nipati sija kuja wii Kamko baka upiga ti Nandi Take it ti Participate, kami bado si participate Shorts 1-2, neza penda kujimarinate Sabi girl, nati girl, pana kujivalidate Super pana choma bet, we uko sawa Maintain, ivo ivo We, ivo ivo Maintain, ivo ivo Slewe sana, ivo ivo We, ivo ivo Slewe sana, ivo 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 ivo, usichome sana
Naka una rada basi sayo menino Naka una kopi basi sayo menino Naka ukujua basi sayo menino Umeni, 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 umenino Naka una rada basi sayo menino Naka una kopi basi sayo menino Naka ukujua basi sayo menino Umeni, 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 umenino
Now you know Now you know If you know, you know The big ballers in town
juu, dance ikishika unazungusha mguu, right to the left unazungushia juu, ini dance ya majuu ini dance ya majuu, ati dance kudonjo ni dance ya majuu dance ikishika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu ini dance ya majuu, ini dance ya majuu nilimwita hey, kuja straight kilimani, msopa libambika nikisema ye ni mali, na hang na majika ni form tuna kill, kini doba safina ni genge imeti, babingine ring shika mic mimzi, kolabo siyo free, tukipop wana breeze Wanakwanga wameti wakijita wasani Wanakwanga wameti wakijita wasani Na manzi ako daily insta Snapchat tali kama kaitisha Juu kuna time nili date in sisters Wanafanana lakini misi daiti Flow kiwa mavitu ningumu kuotofotisha Wote wa Somali Halima na Hadija Unapimanisho kitumiwa mapicha But kitu real sure se kuchanganyisha Napigia Shakilo Ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu Dance ikishika unazungusha mguu Right to the left kono zungushia juu Ini dance Dance ma juu, ini dance ma juu Ati dance kudonjo ni dance ma juu Dance kishika unazungusha mguu Right to the left unazungushia juu
Magi magesi, magi magesi Ati black chocolate ni fine melanin Bana toka nikapate Kanapenda genye mi wanapenda Soka napenda toto chupa na haga nono
Like a boss
Tenda we mapewa taco Kwangu ni clean so buta fagia kwako Ni kunje ndogo juta kula kushoto Usitake kuona na my dirty version Nili jam nika sample mali yako Manzi yako na mpango wako wakando Tunapikia katrio sam tunakusengenya Ni Mr. Last Guy manzi yako ashani penda Mtoto wa nyumbani toto la home Kenyan girl kanapenda ganji shilinda ho Bad bitch koi party vibe ko top Kwenye flow joka na perform joka na perform Napenda kuzitoka
TikTok TikTok
Big Poka napenda stick proper
TikTok TikTok
Big Poka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok Big Poka napenda stick proper
TikTok Ding, ding, ding.
Napenda mangoko mangoto maloko siko kwa mbosho orosho mativa zimebuji na nikuru kulamba mururu fika ndono juu ya kote vurugu kukaba kwa kila mauru
kwanga venyu mejibe kwanga miudai miudai miupenda napenda chako venye uicheza kwanga miudai miudai miupenda napenda fika faya nani dangerous miudai miudai miupenda napenda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda napenda
kwa sherehe na itaki asira itaki mabombo maniga inataka tuma kwanto meiva bili talipa kwanza kani kuririma efo epo na keifo kanali sijai kata guil kata guil katikati sipati na kata bali pali yaifai kabado unapima teki venye naifanya bado tuko baesa bitch ni bad man asa kama kuna giza taitana bado tuko baesa bitch ni bad man
bitch ni bad man as man as bitch ni bad man as man as bitch ni bad man as man as bitch ni bad man as
Seti kwa kiti na daini kudigi usikie fiti nataka doba zangu zizoze ka injili nizoze mara moja nizoze mara mbili ai na poa ni wavue kanchiri wapoa kuchafua mkome dungia mamini mpoa kona tatu mpoa na mpini mpoa na manati mpoa wa mjini tutu wengine wanasema mini sosa wengine washacheza doba zangu ya kutosha wengine wanasema nikidigitha kolabo anisawa kukami na baki na waosha wengine doba zao ziko chini kama carpet wengine na wapeleka na rada mapuppet luku di ripa ilikuja na jacket juu ya maduya ni shama ya sachet nadai ni kudigi usikie fiti nadai kukupin madhe usikie dhithi nadai ni kuchiu ni kubloka big G nadai tu relax tu kidishi minji nadai ni kudigi usikie fiti nadai kukupin madhe usikie dhithi nadai ni kuchiu ni kubloka big G nadai tu relax tu kidishi
imagine nadai filipi send the location I go on kitsi kitsi if I catch a party I'm a no bitsi bitsi look I'm goody from busy busy and she knows I'm too jiggy jiggy now I have friends who can move sneaky sneaky but y'all think I'm a too freaky freaky chef fed by me need take it easy string and me janky lover rack your back up baby bend over if I put it think game over man a jiggy man a strong like a suja string and me janky lover rack your back up baby bend over if I put it think game over man a jiggy man a strong like a suja
Malisa vitita way away
Malisa vitita way
sweet
Malisa vitita
way away
Malisa vitita way
sweet
Let's be honest. I know my heart if I be honest. She in control, she feel honey. If I throw that, calm me down. You like this, I like thing, my love. I love being your love. I'm trying to show you up, you up. I'm about to, she really the latest girl. She really my favorite girl. I'm loving the way you twirl, you twirl. In the Maybach, she really the latest girl. She really my favorite girl. I'm loving the way you twirl, you twirl. Fresh up, and it on me. But you can't do it slowly. Girl, that's the way, would you bring it for me? Take a picture in the shot sleeve. I had a feeling one of these days. You'll be there every time I stay. When you are in, girl, you make me say, ooh, ooh, I thought.
Crazy,
yes, yes.
Crazy. You are me. Girl, you are me. Yeah, yeah, sweet chocolate, I want by. They say I love it, but I make a man fight. It's what I got, hold up. Ooh, but I done bring my own, my girl, fine, like.
See, buddy, yo.
Money pass to your papa. Wait till you want way I don't feel too for you. But you want the boog and one. Share you be kids than any. You better drop your boy, 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 boy.
I am happy today.
So happy.
I am happy today.
So
do stop. Money on my mind. Care what they yearning about me in particular. I'll cheer on you though, chasing my dream because I know. Oh, la la, the man, but my love. But I got the edition, my love. If you want to see, let Jack come alone. Need to find anybody, no money I want. But they hear what the people they know. Want to get a shakeleti love. This is love when I want to get another one. I go take and do it in my love.
Deceiving usake kumuona kame jam eh dodge 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 sahani dodge hepa dodge vikombe dodge mboch ita masoja painting anataka kuniua aki baby utaniua
sitali
babe supunguze kisirani unachoma picha kwa jirani
I don't care
siski 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 niliambiwa ni muache siski. Kamote, 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 banking a minga minga minga.
Maisha ni yangu, we shugulika na yako. Napenda za kwangu, we shugulika na kwako. Mishi pangwingwe, si pangwingwe. Mishi pangwingwe, si pangwingwe. Mishi pangwingwe.
Oh,
I'm still your daddy. lavando. Como ça va? Como ça va? Como ça va?
Big girl, I need your wound up, mama. If she no fuck, oh, if she no suck, who go
go pay for a wig and amber. No. When he wants up, she go holla big gun. Never. All along, she dey follow me boss. Nuts. Punish me like African mom. Charlie pop you go mount us. Come on, buddy, with the bomb bread for the contest. Cash, cash. Obrigado on the conquest.
We are flew too many as that not normal thing. Presido with the big machine. Your girlfriend wanna suck my team, but not be that guy, Pessy happy. If I pop smoke, give you one, you no pass. You no pass, that me say it don't cast. No last chance. It don't cast you, it don't cast you, it don't cast. Wait, it don't cast. It don't cast, it don't cast. Sing, it don't cast. It don't cast you.
Shake your butt, and you know you want me. Try me.
Time. I be like Terminator. I de deliver. I pass it up to. I be like Terminator. I de deliver. I pass it up to.
Make I use my mind. Tonight I'm in the mood.
DJ, please don't keep my vibe. Loudy make I lose my mind.
Everybody come
gang,
on.
Gang, 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 robo, step, step. Dark Ailey got a older home. But man pass me the shack back to myself, step. That booty shop I don't have. Don't buy me. Scare robots, scare robo. She show me the pepe, bro. They come and play me like that techo, no. Something from Monte Carlo, love the way she did bend bend, you know.
What you say?
The way she bend bend, you know. Call her missing the bend bend, you know. Come and tell me the bend bend, you know. La la la. Oh, I got my dancing shoes. DJ, please don't keep my vibe. Love the make I lose my mind. Tonight I'm in the mood. DJ, please don't keep my vibe. Love the make I lose my mind. DJ, please don't keep my mind. Loudy, make I do something.
Umwaka
getting harder. Still we striving for better. And we're not gonna stop till the battle is won and we get justice. Cause if you lose your stand, anyone will try to push you over.
I am waiting for your love. same faces in my room. I am waiting for your love, lying looking at the moon. I am waiting for your love. We are playing silly games.
Kujaba, wengine wa komiti, zetu ni majaman, zenu pikipiki, leo tunaenda Canaan, beba zigi mingi, kakuna mamadam, beba sidi mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi, wanaifanya ngumu kufanyo sherati. Nakumbuka kabla nifuge manati, nilikuwa na wakunyo na ile kolonia Versace. Squeeze your back seat, ilikuwa love seat, smooth manual unafikiria ni automatic. Kwa window muadhara ndo atutaki. Apo perfection tunaifanya bila practice. Mbele naona success, nafunga hat-trick. Mindo the chest kwa hicho itisha hapik. Tangu tuingie kwa imchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Just usijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo.
Isaki hapo, ni tuhando. Alafu kamtu toweloka kia mlango. Nikuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kubali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kunwa dance. After leo utarudisha with salo. After leo na wacha armies na mavalo. Hauke kutisha fiona kakukua na paso. Kitu kai ni rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kame we kwa magnet. Itatachwa teja hadi wa itane.
Just usijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usijali, atukujaji.
Apo,
apo tu, apo tu, apo tu, apo. Dance tu usijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo.
Kendo inabisha isi 9mm. Tint kwa dirisha usini mind ni kupita. Geuze ni vichwa injili imefika. Na white tunapicha nika tunafilisika. Kendo inabisha isi 9mm.
Just usijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo.
Wanauliza niko wapi niko Rurasho. Kini kanairo mind your business 254. Nani follow manze kama jiza disciple. Rapa round me na kandanga kama chapo. Machapo na machapo enda west chapo katmake mamboch. Kani ngoma mina skizanga world boss. Eti best rapper case trapper case trapper case trapper case trapper case
DJ Shinsky.
Mr. Vibes on Vibes.